Sema whatever you like. This is more than hip hop. Boy, what's on your lip? Unanijua unanisikia, ni binamu yako once again. Another 4 minutes of funk na mako chale. Kama kawa, huh?
Nyama choma da, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma da, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Ona na walk kama champion, talk kama champion. Watu wangu waliso na fam kwa mini don. Mwenye mbinu za medani na miaka mingi jeshini. I'm the one man army.
The one man army.
Mini almasi mchangani, sema tu sijastukiwa. Mgode unautembea, jingo na shindo kwelewa. Usiseme na juu, hata uswazi na fagiliwa. So kinite brother many, watu watashindo kwelewa. Sio gangster, sio wangsta, ni hustler kabisa. Kwenye biashara masawe kama professor. Nirushe na mkwanjangu wane unavyo kwa kipusa. Teche kwa na bongo nzima kama utaniona kibisa. Watu nekima zao wamemegwa vicheche wao. Sembute kigori mwenzao. Tusigombane vicheche, huo ni urithi wa kwetu. Yote naweze kana peku peku wa unavyatu.
Nyama choma da, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma da, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Nasema tu nasema sio lazima hata mwelewe. I'm so ahead of time. Acha tu nizungumziwe. Kama huna bahati mbaya, huna bahati kabisa. Tataka uniwe tukianzisha na mikasa. Mini msafi kama pesa mpya. Sibishe waza upya. Wazo la kwanza la demu wako baada mwaka mpya. Sifanyi move paka niwe na plan B. Mindo B. Iba majina madaftari na peri bado nzi B. Full moon underground. Fire hiding in the wood. Don't hate the player, hate the game, don't be mad. Usifanya ubinafsi kucha ulipo vomeno. Ndo mana lirusha kicho lipo zidisha maneno. Siku uisha kabla kwanza, ni Mungu panga. Mfasi ya juwa njia unaenda mwanzo soke tanga. It ain't easy being king of the city. Ni DSM finest to your cousin siogope.
Nyama choma da, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Easy Bimbi, be you ndani ya building. Imbia masela, bia na wembia mabinti. Binamu mfano jiga kwenye mashavu na lipa. Nataka sio nitaka na kikisho na megeto. Demo kisema na nchukia na manisha na nzimia. Kicheche kinikimbia mwacha tarudia na lia. Walisha tabiria kwamba takufa tajiri. So punguze ni maswali na kwa kaba tabivuli. Of course I want it all vya mvua na jua kali. Tukishindana babu mekumbwa na jali. Unene wangu chana nao. Yani biashara zako nyama choma na. So kila kitu ni juachu. I'm the name of the game. Mtu na ikima zake mara moja moja. Suti ukinikuta unikumbuke. Ukigundua kuali data kwa mwonyesho tupu mkwe. Utamwangalia vipi.
So kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na. So kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Sini lisema sema whatever you like na mako chali kama kawa jabi eri. You know I love you boy. This is more than hip hop. Sawa sawa ala nuna nisoma. Log out yo.